ni radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste nshimye imana. Ikiganiro cy'uyu munsi ndongera ngiharire abana babyawe nibo bakunda kuvuga ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Muri iki kiganiro murumva ko no kubabyeyi babyaye kubura umwana wagiriye kugise ntumenye ko yapfuye ngo umupfunye ntiwemera ko yagiye. Murumva umubyeyi wabuze abana babiri umuhungu n'umukobwa. Abana nshaka bamwe bari mu Rwanda aho barezwe n'abagiraneza babatoyi babatoraguye batazi iyo bajya. Murumva umwana waburiye ku Gisenyi ari kumwe na sekuru bava muri Congo, ariko hari n'abandi bana benshi bagiye bajyanwa i Burayi n'abashishikazwaga no kubaha imiryango ishaka abana irera. Iki kiganiro ngituye ababyeyi mwese mwabya aye mukavutswa kurera bo mwibarutse, ngituye ababyeyi barerera Imana n'u Rwanda bagaha amizero y'ubuzima abana batoye mu mihana. Iki ni ikiganiro agasaro kaburaga ku ijwi rya Amerika. Mu kwezi kwa munani umwaka w'1994 umwana w'umukobwa wari ufite hagati imyaka 4 n'5 yavuye mu nkambi ya Kibumba mu gihugu cyahoze kitwa Zaire ubu ni Repubulika ya Demokarasi ya Congo ari kumwe na sekuru. Bakize ku Gisenyi baraburana muri iyi myaka 28 ishize nyirarume Marcel Munyemana yaramushakishije mu miryango ifasha abari mu kaga niyakira abana bato araheba. Yaje mu kiganiro agasaro kaburaga kubera ko yakomeje kwizera ko uwo mwana akiriho. Uwo mwana yitwa Mahoro nyirarume Marcel Munyemana atuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jadi akagari ka Nyaburiba umudugudu wa Rubona.
Yitwa Mahoro irindi ry'irisinino yitwa Banyangire. Yabuze muri 1994 duhunguka ariko akaba yari kumwe na sekuru. None nyuma baza kuburana. Baburanye rero ubwo ndamushakira turamubura. None mu by'ukuri kubera ko yaburiye muri za Gisenyi hariya muri kariya gace nongeye kumubona nagiye mbaza muri za Medecins Sans Frontieres ndabubura no muri Service Cibrene hose situmubona.
1994 mu kwezi kwa munani muvuye mu nkambi muri Congo mugarutse mu Rwanda
ya Kibumba
umwana muramubura
mu Rwanda.
Byagenze gute kugira ngo umwana abure? Byagenze gute?
Yari ari kumwe na sekuru mbaza kuburana. Ubwo rero nanjye na abari bari kumwe na sekuru bambwiye ko baburanye noneho nibwo natangiye kurangira.
Uyu mwana yari afite imyaka ingahe?
Yari afite hagati y'imyaka 5 n'indi.
None se
yari umwana wa mushiki wanjye.
Mukimara kubona ko umwana atageze mu rugo umusaza akababwira ko amuburiye ku Gisenyi, mwahise mujyayo mujya kumushaka cyangwa se mwasubiye hashize imyaka?
Hashize iminsi kuko uwo musaza yageze mu Rwanda arapfa. Mbura makuru rero nakomeje gushakisha ku nifashishije ya miryango ariko nta gisubizo nabonye.
Uwakubwiye ko umwana yasigaye ku Gisenyi ni sekuru?
Niwe wabimbwiye.
Akakubwira ko bambukanye neza umupaka bakinjirana mu Rwanda?
Binjiranye mu Rwanda rwose baburanira hagati ya, urabona bari bavuye mu nkambi ya Kibumba. Bari bavuye mu nkambi ya Kibumba barambuka ahantu niba ari mu cyahoze ari muturande ubu ubanza bagita muri Mudende hari sinamenya, ariko bari mu Rwanda nyine.
mukanya wambwiye uti hashize iminsi ari kugenda ibaza niba harashize amezi cyangwa imyaka kuva umenye ko umwana wawe yabuze hashize igihe kingana iki kugira ngo usubire aho muri muturye gushakisha umve ko urebe ko wamubona
hashize nk'igihe kingana n'umwaka
nyuma y'umwaka
biranga ariko nkomeza none kwifashisha ya miryango ishakisha abana twandika ariko nta gisubizo nigeze mbona
hari ikigo se hafi aho ngaho cyakiraga abana badafite kirera babe nako kageni
gishobora kubona na cyari gihari kuko njye ntacyo nabonye kuko ngira abonana nari Kigali hari ako gace ntakamenyereye nabone nkamenyereye ku buryo ngono ku buryo namenya ku kigo cy'abagihari nakoresheje impapuro nshakisha nyine
warandikaga gusa
narandikaga gusa nandika ya miryango
ntibagusubize
ntibansubize rwose nka buri gisubizo
imyaka 28 irashize mahoro utamubona nyina aracyariho
nawe yarapfuye mama we yari mushiki wanjye
hari abandi babyeyi afite
mu by'ukuri yari mu papira ariko akunda abantu bashugurika ntago rero namenya niba ntago yarazi
nta muntu waba warakuranye urugendo na sekuru wa mahoro bagaruka mu Rwanda waba waramurabutswe bageze aho ngaho muri za mutura waba warabonye akaguha amakuru ya nyuma yakugaragariza ko ashobora kuba ari muri ako karere koko
uwo ngo arafunze ntabwo nabasha kumubona kereka wenda nkoze ku rugero nkajya kumushaka afungiye
ariko arahari yarabiye hari umuntu uhari ubizi
wenda muntu yamushakije
hari umuntu hari ubizi uza amakuru y'amahoro
akama amakuru wenda akama amakuru neza
uwo mugabo uzagenda umurebe hanyuma azaguha amakuru nurangiza uzayasangiza kugira ngo tuyahereho dushobore gushakisha tumyana aherereye noneho umubereye nyirarume niba nyirangirembe niryo zina rindi rye ry'amahoro niba ariho akaba ari murako gace ka Rubavu murako karere ka Rubavu iyo za Gisenyi yarakuze ubungubu niba ariho ni mu koga ni umugore imyaka 33 arakuze ashobora kuba nabyaye anahetse niba ariho akaba kumva wongera umwibutsa icyo mupfana umubwire n'icyo umushakira
yewe nuko nyine yari mwifa wanjye nkaba mubereye nyirarume
yego
kandi rero urabyo mba nta wundi mubyeyi yaba afite uretse njyewe njyewe icya mbere cyo nuko ari uwo mu muryango wanjye kandi ikaba asa nkaho ari amaraso yanjye kumukunda rwose namukundana n'ubu ndacyamukunda icyo nshaka ni ukugira ngo menye amakuru niba yaba ariho agihumeka niba uramubonye nabyo byamfasha byatuma mbasha kuruhuka mu mutima umuntu utigeze utabonye apfa cyangwa se utazi aho ari burya ubumukumbuye cyane n'umubaro mwinshi
birumvikana ukomeze wihangane kandi ngushimire ko utacitse intege ukaba ukomeje gushakisha uyu mwisha wawe mahoro nyirangirente niba ariho niba hari umuntu wamurabutswe batahuka muri 1994 bavuye mu nkambi ya Kibumba bagatandukanira aho muri za mutura muri ako karere ka Musanze magingwa ya waba amuzi waba yaramubonye waba yarabonye umwana w'imyaka 5, 4, 5, 6 se ntawamenya ariko waba aramutoraguye kamurira kamukuza akaba mufite nabo yatubwira hano ku ijwi ry'Amerika mu kiganiro agasaro kaburaga tukamuhuza na nyirarume Munyemana Marcel Munyemana ndagushimiye rero kuba wizeye ijwi ry'Amerika nkwifurije amahoro n'amahirwe ubwo tuzavugana
Cyimana ibarinde cyane kandi mukomeze muwifashemo rwose uwo mugira neza aramutse amuboneye nawe namusabira umugisha ku mana nyine urabyumva kuko ntago aboneje ngo wahimba umuntu kandi igikorwa cyiza nk'icyo ngicyo ariko Imana rwose nawe yamuhemba nage se nabura kumuhemba ariko cyane cyane Imana kuko ngize nabona ibihembo byahemba umuntu wakoze igikorwa ariko Imana yeye yabikora kandi nange byashimisha n'ubusanzwe wari nawe mubyeyi we n'ubundi abari umubyeyi ababura kumushyikira
rero yego ngahurira ukomere
yego namwe
agasaro kaburaga
uwitwa Habumugisha Ramadhan yari umwana wigaga mu mashuri abanza mu mwaka w'1994 akaba imfuri wabo yakoze urugendo rurerure ahunga ava aho yari atuye Gikabuga ahava ajya ku Kicukiro mu Gatenga ahungira Igitarama yerekeza Cyangugu ataha muri Kongo igihe inkambi zasenywaga yatandukanye na mushiki we Mukashumbusho Zuriati nawe wari umwana muto atuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo akagari ka Bisenga umudugudu wa Gasiza.
Umugisha twatandukanye mu 1994 muri Jenoside yakorewe Abatutsi nibwo twatandukanye twakoze urugendo rurerure cyane ariko tuza kuburanira muri Kongo.
Mwakoze urugendo rurerure muva he mujya he muri Kongo ko ari hanini mwahageze muturukanye?
Twabanaga na nyirasenge wa mama hano ku isomo aho haba Umugisha yigaga ku kigo cyitwa Kamurindi tuharahava turakomeza tujya Kabuga tuve Kabuga tujya Kicukiro mu Gatenga tuva mu Gatenga turakomeza tugera Igitarama tuve Igitarama turakomeza tugera Cyangugu twambuka muri Cyangugu tuza muri Kongo. Ubwo rero aho ngaho twageze haba Umugisha atangira kwiga ubuzima burakomeza atangira kwiga yigaga mu wa mbere segonderi aho yari yatangiye kwiga Icyongereza muri Kongo. Inkambi twari turimo iza guturika ituritse ubwo ni muri ubwo buryo we twaburanye ngenda ukwanjye na wagenda ukwe.
Mwari mu yihe nkambi muri Kongo?
Eba ntago inkambi ntago naba nyibuka kuko nanjye ubwanjye nari ndi muto cyane izo trajene zo nibuka. Ibingibi byose ndi kugenda nkubwira ni amakuru nagiye nkusanya ku bantu twari turi kumwe.
None ayo makuru uvuga ko wakusanyije arebana na haba Umugisha ninde wayakubwiye?
Ni murumuna mama wanjye upase wabo witwa Sada kuko we barahunganye ari uwo Sada n'umugabo wa Sada na Sada ubwabo bagiranye muri Kongo. Haba Umugisha n'umugabo wa Sada baza gusubira inyuma bagiye ngahantu bari haturitse baza gusubira inyuma bagiye kureba icyo kwifubika aho niho byahise birangirira nta muntu wigeze wongera kumenya ngo ari uwo mugabo wa Sada ari uwo musaza wanjye ntabwo bigeze bongera guhura kugeza n'ubu.
Wowe muri 1994 Zuriati wari ufite imyaka ingahe?
1994 nari mu mezi kuko navutse 93 njyewe.
Niyo mpamvu amakuru yose uzi kuri musaza wawe nayo wagiye ubwirwa n'abantu umaze gukura?
Amakuru yose nzi nayakusanyije mu byumweru bibiri birarangira. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri Ramaza nigeze kuvuga ndashakisha umuryango turafeyiringa kuko nta muntu twari dufite utwitaho dukurikirana turabyumva ariko ntitwagira icyo tubikoraho.
Yashakishije umuryango avuga ko ari hehe?
Yari ari muri Zimbabwe.
Turi umwaka w'ibihumbi bibiri. Ni iki cyatumye mudashobora kuvugana nawe icyo gihe kugira ngo musubize impuruza ye?
Ikintu urumva twebwe twagiye dukorera mu miryango itari yacu hanyuma bikumvika tuza kubyumva kuri BBC ariko abantu umuntu twari turi kumwe nawe icyo gihe nawe nta mbaraga yari afite zo kuba yajya gushakisha nawe yaje guhita apfa nta wundi muntu wigezengera kubikurikirana.
Icyo gihe itangazo ryahise mu mwaka bibiri ryavugaga ko haba Umugisha Ramadhan ashobora kuba ari muri Zimbabwe ashakisha umuryango we mu Rwanda.
Ku muryango wo mu Rwanda gusa yongera avuga ko ngo iyo nta cyizere afite cy'uko umuryango waba uriho kuko iyo baza kuba bariho baba baramushakishije.
Uretse ko bitamubujije gutanga itangazo birumvikana mwari mukiri batoya mwasigaye imwe nyine ongera unyibutse na haba Umugisha niba twumvara byumviraho iwanyu musigaye muri bangahe?
Iwacu hasigaye hagumagase Abdul Kadiri na Mahoro Hasha.
Genda buhoro humura ndabyumva kugusubiza inyuma ukongera kibuka ibyo bihe bibi mbambizi yuko bibahungabanya ariko nanone harimo agakiza kubera ko n'uburyo bwo kugira ngo ubivuge ubyature ntubigeze ubona umwanya wo kugira ngo ubivuge ntabwo ugeze ubona umwanya wo kugira ngo umusaza wawe nibariho akumve yumve yuko nawe uriho bimuhumurize ko nawe wumve yuko ibyo uvuga abyumva ijwi ryawe ahwari araryumva n'uburyo bwo kugira ngo mutangire muvugane binyuze hano mu kiganiro gasaro kaburaga hanyuma nibi by'Imana tuzakomeza gushakashaka uzamubone yakire umbwire nari nkubajije abavandimwe bawe baba barekutse abakiriho kugira ngo abumve
biragoye kuko mu buzima bwanjye n'ubwa mbere ntambwe mvuga iki kintu mu buzima sinigeze nanakivuga ni ukuvuga ngo turi abavandimwe batatu twe dusigaye hari haguma gake Abdulkadiri
yego
akaba na sister wacu witwa Mahoro Hasha
yego
akaba nanjye Mukashumba Shoriyati.
Iyi myaka 28 yose irashize urambwira uti ntabwo nigeze nshobora kuvuga kino kibazo ntabwo nigeze nshobora kuvuga kwatura ngo mvuge ko musaza wanjye ntamufite ntamubona hafi ntiwigeze ubona umwanya wo kugira ngo uvuge yuko nta babyeyi ufite ngo ushobore gukoresha ibiyo cyawe mu mutima no mu migirire no mu migenzereze bibeho uyu ni umwanya ufate mu gihe tuganira kugira ngo ngufashe kwiyakira reka tubavuge tubage musaza wawe tumushaka niba twumva umuntu wese waba ari muri Zimbabwe cyangwa se muri ibyo bihugu byose birimo mu karere k'Afurika y'amajyepfo bumva ibyo bya Amerika bari muri Malawi muri Zambia muri Mozambique muri Angola no muri Afurika y'epfo turashaka haba umugisha Ramadan bashiki be barokotse baramushaka bari mu Rwanda none Zuriyati niki cyakubuzaga kuvuga bawe niki cyakubuzaga kuvuga uti mbashake menye uko byagenze naho bahirereye niki cyabikubuzaga
nta kintu kibimbuza urumva iyo umuntu akiri mu maboko y'abamufite nta liberte totali abafite nta bwigenge nta bwisanzure ntabwo nari nzabona rera sinari nzabona abaza niyo mpamvu ntigeze mbikora
ariko se nta nubwo wabazaga bakurera ngo ubabaze uti ntagakuru mwamenya ko ababyeyi banjye cyangwa se abandi tuvukana mu muryango icyo ntabwo wakibabazaga
ni ukuvuga ngo nagiye mbibaza inshuro nyinshi ariko nabo bakambwira ati ikintu kitubabaza ni ukuntu uriya mwana twagiye tuburana kandi nk'umuntu naribaza cyane cyane nahoraga mbaza niga mwaka wa gatandatu primaire nibwo nawe yaje kwitaba Imana ubwo biba birangiye gutyo afa nawe nta kintu gifatika ndageraho aho mbere umudamu niho nongeye gushakisha noneho mfite liberte totale no kuri buri muntu wese nagiye numva bagiye bambwira ngo byagenze gutya nibwo naje kugwa rero kuri uwo murumuna mama wo kwa se wabo
amakuru mpaye arahagije kugira ngo nyahereho nshakishe kandi nahamagariye nabumva ikiganiro gasaro kaburaga muri uyu mwanya bazakumenya bazamumenya bazamenya umugisha Ramadan wowe nka mushiki we azakwibuka kubera ko ari uruhinja ubu aho ari hose niba kumva niki ushaka kumubwira ati kuri ku mutima umaze imyaka yose wifuza ko wamubwira umubona
cyo namubwira ni byinshi cyane
ishaka mu bice ushoboye
cyo namubwira ni byinshi cyane gusingenzi amukunda cyane n'umakuru nagiye numva nuko yadukundaga nawe cyane rero umwana uzi ubwenge turamukunda turamushaka muri rusange mu muryango wose uramukeneye kuko yahoze ari imfura yabo ari umwana mwiza kandi wubaha bumvira turamukunda.
Iryo jambo ry'urukundo niryo rikuru riruta yose mukashumbusho Juliati nongere nkwihanganishe kandi ngukomeze. Iki ni gihe gikomeye cyo kwibuka no gushaka umuvandimwe wawe haba umugisha Ramadan, nkaba nizera yuko uzamubona agihumeka umwuka w'abazima. Ndahamya nkomeje yuko tuzashaka ariko kandi tuzifashisha imbaga nini yabumva ijwi rya Amerika ku isi yose aho umuvandimwe wawe yabari. Tuzamubona rero hanyuma tuzashimishwa no kubahuza kugira ngo mwongere hure ibyishimo umutegereje hongere ubibone nawe ibyo abategerejeho abibone. Ndagushimiye cyane Juliati, ngusuhurize abo bavandimwe bawe bagufashije gushaka amakuru ukiri umwana ariko ugahatiriza mpaka uyamenye kugira ngo uzashobore kuyadusangiza ushaka musaza wawe. Ngaho rero ukomere wihangane, ibisigaye ubindekere, ubirekere n'Imana.
Murakoze cyane kandi Imana izabidufashemo, namwe ikomeze ibafashe mu mirimo yanyu, ubundi imitima n'imiryango niyayo yahuranye.
Agasaro Kaburaga.
Mukomeje kumva ikiganiro Agasaro Kaburaga ku ijwi ry'Amerika, mugizwaho na Venuste Nshimiyimana. Umwana witwa Mburamatare Abdu yavuye mu muryango we mu mwaka w'1993 yavuye mu Rwanda ajyanwe mu Bufaransa. Nyina wabo Tumusabe Amina azuko byagenze, atuye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gatenga, akagari ka Karambo, umudugudu w'Amahoro.
Utwamubuze muri uwo mwaka rero agenda ajyanwe n'abazungu ngo bamutwaye mu gihugu cy'Ubufaransa. Kuva icyo gihe nta gakuru ke twongeye kumenya. Sekuru aracyahari, arashaje cyane, yifuza nibura no kumubonaho rimwe arangiza safira. Na nyirakuru arahari, ubwo rero twajya dufasha niba byashoboka ko twamenya niba akiriho tukongera kuke.
None se mu Bufaransa yahageze ate?
Mu Bufaransa yajyanywe ngo n'abazungu bari batuye mu Kiyovu, barafite abanyarwanda babakorera ngo birirwa batoragura abana bose babaha abana. Ariko mbere y'uko bamutwara baje ku karere ku cyahoze ari komine Taba, burugumesitiri wa Taba ngo arabasinyira bari kumwe na mama w'umwana. Ariko hashize iminsi mama w'umwana yitwaga Nyirabahima Murekatete Rukije.
Urambwira ko burugumesitiri wa komine Taba ari we wabasinyiye? Icyo gihe burugumesitiri wa komine Taba yitwaga nde?
Akayesu Jean Paul.
Abo bazungu baje gutwara abana uribuka, hari abo bibukamwe amazina yabo, baturukaga Kigali hehe, babagahe?
Abo bazungu babaga Kigali, ariko ntago nzi niba hari abandi bana batwaye. Uwo twabashe kumenya n'uwo wacu.
Bari batuye Kigali hehe, ko Kigali yari nini? Bari batuye mu kahe gace ka Kigali?
Bari batengwa mu gace ko mu Kiyovu. Ayo ni amakuru twahawe nyuma.
Abo banyarwanda bambwiye babakoreraga, babafashaga ku gutoragura abana, hari amazina y'abo banyarwanda wabuzi?
Ntayo nzi, icyo gihe nanjye nari umwana. N'amakuru numvanye ababyeyi nabo bayahawe n'umuntu wari uturanye na mama we.
Nta zina na rimwe wigeze ufata ry'umunyarwanda wafashaga abo bazungu kujyana abana i Burayi?
Nta zina na rimwe twamenye, gusa twamenye ko ngo muri abo bazungu bamutwaye ngo harimo umudokteri wakoraga muri CHK, ariko nawe nta zina rye twabashije kumenya.
Kugira ngo bajyane uwo mwana bahuriye he na mama we?
Mama wabo yabaga mu rugo, ariko igihe kiragera aza kuza i Kigali ngo atura mu Kiyovu. hanyuma umwana nitwe twamureraga igihe kiragera aravuga ati mu mwana ari mu kiruhuko umwana yaratangiye umwaka wa mbere yaramaze kugira imyaka 7 ati mu mwana tsuri umusaza banza no kumumwema ariko ageza aho aramumuha ati sinakwi mu mwana nyina kuri uko kujya kumusura nibwo yahise ngo amuhazungu
hari icyo bamuhaye bamuguranira ko abahaye uwo mwana hari icyo mwamenye
ntacyo twabashije kumenya
uwababwiye ko yagiye mu Bufaransa yababwiye yuko agifite amazina ye yose
tumaze kubimenya ko ngo baje gusinyisha mu karere muri komine ya Taba umusaza tumaze gushyingura mama we kuko mama we hashize nk'ibyumweru 2 amutanze n'ubundi arapfa tumaze kumushyingura musaza ajya ku karere kuburanya burugumesteri ati gute ushobora gufata umwana wanjye usinirereye kuko burugumesteri twari tuturanye no mu muryango ati kuzi kuri uwo mwana ari njye wamwirereye gute ubasha kumusinyira ukamusinyira ukamutanga arangije aramubwira ati bambwiye ko n'abazungu barya abantu ngo baba baragiye kundira umwana cyangwa kumukoramo imiti aramubwira ati muzehe tuza nago bagiye kumurya bagiye kumurera ati kandi nta nubwo akitwa amazina yanyu y'amasuka yire bamwise andi masini atubwira umusaza ko ngo bamwise Rwayitare Antoine
mbere yuko bamuhinduriraga yitwaga nde
yitwaga Mburamatare Abudu
akayezu Jean Paul niwe wamusinyiye kugira ngo agende
kugira ngo agende
bisobanuye yuko na nyina mbere yuko yitaba Imana nawe yaje kuri komine aho ngaho gusinya nubwo bwose atageze iwanyu ngo abasuhuza ariko ubwo yaje gusinya kubera ko niwe wakize umukono ku rupapuro rwemeza yuko umwana atanzwe
nubwo atageze mu rugo kuko ntabwo bari kubyumva kimwe n'umusaza ntabwo yari buhagere ngo abimubwire
birumvikana umusaza amaze imyaka 29 yibaza aho umwana muzukuru we ari ntagakuruke harahandi mwashakishirije kugira ngo mumenye amakuru ye agezeyo ntigeze abandikira ntagapapuro mwigeze mubona
umusaza akimara kubimenya gutyo yageze umubabaro mwinshi aravuga ati nge nzajya kubarega kuri ambasade y'abafaransa ikorera mu Rwanda ariko akiri muri ibyo ngibyo nibwo urumva hari 93 muri 94 intambara yarabaye nyuma yo ku ariko mbere yaho gatoya ngo wari burugumesitiri we yandikiranaga na babonana n'umusaza akamuvuga ati we wangambaniriye umwana ntangira umwana wenda bagwaye n'amafaranga simbizi aramubwira ati nge nabahaye n'amakuru ko nyina w'umwana yapfuye ngo baravuga ngo barashaka kubakisha igituro cya nyina w'umwana bamenye n'uwamuhambishije ngo igihe nikigera umwana bazamugarura ngo aze mu muryango asura abantu ariko urumva muzaramubwira ati mpa aderese zabo nge nivuganira nabo none bazimwima ubwo intambara yabaye rero nta kindi kirakorwa nyuma y'intambara tusubira ku karere kureba ko twabona izo aderese baratubwira ngo byaranyanyagiye nta kindi twigeze tubasha gukora
uwo mwana Rwayitare mu muryango yurebye waramubonye atangira primaire yarakaragahungu kagimbutse ubona sa nandi wanyu mu muryango
nta muntu basaga mu muryango ngo afite nk'ishusho y'abazungu yari umwana w'inzobe wari ufite imisatsi y'amarende yari afite n'agakofu ku jisho akagira n'akananwa twajyaga tuvuga ati afite akananwa nk'ak'abazungu nicyo mwibukiraho
ndahamya yuko Rwayitare ubungubu imyaka 7 yagiye avuga ikinyarwanda hashe imyaka myinshi ashobora kuba arakibagiwe ariko niba atarakibagiwe akumva nyina wabo baramusuhuza
ndi nyina wabo
musuhuze ufite iminota nta nubwo umunota wuzuye n'amasegonda 45 mubwire icyo wumva nk'umubyeyi wumva ushaka kubwira uwo mwana n'impamvu mushaka amasegonda ni make ariko yakoreshe mbere yuko ngusezeraho niba kumva
abudu ndagusuhuza niba ubasha kuba wanyumva ndagusuhuza ndagukumbuye ndi nyoko wanyu amina wakuru kurya wajyaga nkambika imyenda nkutunganyiriza uniform ugiye ku ishuri turagukumbuye twarakubuze tugira agahinda kenshi sogokuru wawe yaragukundaga yarakubuze agiye gupfana agahinda ko kutamenya agakuru kawe ariko nibura yumvishe ko nariho yatuza nicyo namubwira turamukunda turamukumbuye yakongera kumva ko ariho byatunezeza.
Amina tumusabe urakoze cyane ndahamya yuko umuhungu wawe azumva ubutumwa kandi amakuru uduhaye ni menshi yasa yujuje ayo tuba dufite mu giseke cy'amakuru cyacu. Abana bavuye mu Rwanda banyuze mu Kiyovu tuzaho banyuze naho bagiye tuzagerageza gushakira muri izo nzira tugira icyo tugeraho tuzakubwira tuzabishyiraho umwete kimwe n'abantu bose mutugana. Nawe rero tuzagutumikira uko dushoboye ukomeze utegereze wizeye kandi ugira amahoro.
Yego murakoze cyane.
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona
wiki kintege
shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe muzakabona.
Imyaka isaga 30 igiye gushira niyo nizeye Alphonsine atandukanye na mukuru we umurungi Antoinette badasezeranyeho nta matajya agaragara biteye turi mu mwaka w'igihumbi 1993 umurungi yaramaze kurushingana na Mutaharugamba Emmanuel bari mu Bubiligi niyo nizeye ari Burundi ari mu Rwanda magingwa yakaba yibaza icyabaye kuri mukuru we atuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Gisozi mu mudugudu wa Gasharu nguyu mu kiganiro Agasaro Kaburaga.
Kinzanye hari umuvandimwe nabuze ndashakisha mukuru wanjye yabaga mu Bubiligi bafite umugabo bakorana n'amariyaje mu rusengero rw'Abangirikani ahantu bitaga kuri kafe y'Abarundi ariko icyo gihe twabaga i Burundi niho yagiye hariya muri 1983 aba yarashaka arabyara. Nuko nyuma muri 1995 bazaza kutubwira 1992 umugabo we aza no kugisura i Burundi i Bujumbura. Nuko nyuma amara nk'icyumweru asubira mu Bubiligi. Nuko nyuma muri 1993 nibwo mukuru wanjye yambwiraga ati rero nashaka ko narigaga segonderi ati ndashaka ko wajya wazaza ugashaka prezansharje ukaze no ukagenda duhanira ibintu by'amamodoka ibintu byinshi. Nuko ndayishaka ndayibona muri Sabona mu Burundi hashize nk'icyumweru. Ubundi yari byago perezida waho arapfa kandi adaye. Nuko ibintu bibaye ruvange ibibazo turabihagarika. Nuko niko kuza intambara mu Rwanda nayo irabaye 1994 1995 kuko turaje. Nuko ni nawe ndihiraga na Minerva Chimbi Bank Bergoreze Bank Rambere Bank Popere Burundi. Nuko ibintu byose biba birahagaze tatura ntitwongera kuvugana nta communication. Ariko nyuma n'intambara tugeze mu Rwanda batubwira ko ashobora kuba yarapfuye ariko akaba afite umwana witwa Jessica. Ko nagira ngo rero mumfashe tumenye niba bamwe bakambwira ngo yakoraga mu ngo yari afite kafe vita ku Barundi ahantu muri des étoiles.
Wambwiye ko umugabo witwaga cyangwa se yitwa magingwa ya Emmanuel Mutaharugamba. Uwo Mutaharugamba ntabwo yigeze atahana na rimwe i Rwanda ku buryo waba waramurabutswe aho ngaho i Kigali.
Ari utubwira ko yamubonye nta kintu na kamwe dufite.
Niba umurungi akiriho amakuru yabakubwiye ko yaba yaritabye Imana akaba atariyo, niba kumva muri kano kanya muri iki kiganiro Agasaro Kaburaga niki wumva ushaka kumubwira?
Kuri baramutse bariho bose na Mutaharugamba na kwishima cyane nakomera kwishima mbonye bavandimwe twabuzigiye kinini kandi babaye batanariho nabwo byose no kwishima Imana kandi zazibagirira neza zinyuze no kuri mufasha abantu benshi Imana n'ukuri dufashije nibura mu kanaduza n'uwo mwana w'akazi duhana amakuru niba hari nayazi yaba byiza n'ukuri Imana yo mu ijuru izaguha umugisha utagabanije cyane iguha umugisha uzaba n'ijuru bazaribona Imana ibaha umugisha cyane
dukomeje iperereza hano ku ijwi ry'Amerika abantu batuye mu Bubiligi mwumva ijwi ry'Amerika abatashye ubukwe bwa Antoinette Umurungi na Emmanuel Mutaharugamba ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'1989 ubukwe bwabereye muri komini y'umujyi wa Bruxelles kuri Grand Place abagiye mu kiliziya cy'abangirikani aho basezeraniye imbere y'Imana kiliziya iri ku muhanda witiriwe Capitaine Crespel kuri nimero ya 29 niho abashyitsi bakiriwe abasuye Umurungi na Mutaharugamba bamaze kwibaruka imfura yabo Jessica Mutaharugamba ijwi ry'Amerika Agasaro Kaburaga irabinginze niba uzi Umurungi Antoinette umukobwa wa Sozera Theodore niba waramubonye I Bruxelles I Matonge niba uzi uko byamugendekeye duhamagare uduhamakuru Emmanuel Mutaharugamba nawe ahuri hose mu gihugu kimwe ku mugabane wa Afrika duhamagare utubwire uko uwo mwashakanye byamugendekeye abavandimwe be barabikeneye
Agasaro Kaburaga
Iki ni kiganiro Agasaro Kaburaga kwijwi ry'Amerika Leonsi mu Karugema no mubyi w'imyaka 66 yamavuko yabuze abana babiri Prosper Kayihura yabuze mu mwaka w'1994 bava mu nkambi zo mu Rwanda basubira mu ngo zabo na Pauline Mukazigama yabuze mu mwaka w'1998 amutumye I Kigali ntiyagaruka abo bana bari he nibo dushaka muri aka kanya mu kiganiro Agasaro Kaburaga Mukarugema Deonsia atuye mu mudugudu wa Musebeya akagari ka Muganza hazwi nko Kuruyenzi umurenge warunda akarere ka Kamonyi
navuze abana babiri umukobwa n'umuhungu umuhungu namubuze 94 twarahungutse mu ruvunge rw'abantu benshi ari nijoro mbega twaragendaga ntitwaruhaga twari duhungutse tuvuye ahantu bita mu Mataba tuza mu kivunge rero cy'abantu ariko twageze ahantu hitwirunda sinamubona yamubura tugera mu rugo turavuga tuti ni umwana mukuru buriya ari bwizane nejo nejo ubundi turategereza turaheba kugeza ubu
uwo mwana w'umuhungu yitwa nde
yitwaga Prosper Kayihura
icyo gihe muri 94 afite imyaka ingahe
afite 12
none se mugeze runda wari kumwe n'umugabo wawe
yego
mubura umwana mura
neza neza yewe tutamubura pe
ariko icyo nshaka kukubaza mugeze mu rugo umwana ntimumubonye turi mu ntambara ntambara yarangiye ariko mubuze umwana umwana ntiyagiye gukina kuki mwibwiye yuko ari butahe mwibwiraga ko yanyuze he
kubera rero ko harimo abantu benshi mu nzira twibwira ubundi yari ahazi pe kuvirunda kugera iwacu kuvirukoma kugera iwacu ndumva atayoba ariko twaramubuze
n'umwana w'umuhungu imyaka 12 intambara yarangiye turi mu kwezi kwa 7
hari urunyuranyurane rw'abantu benshi cyane benshi abazamuka n'abamanuka abantu benshi pe hari umutekano uteye ubwoba
none se mu bantu mwadi mwarahunganye mwahungukanye nta wugeze ababwira ko yamuciye iryera
awe ya barabakaniye ko batamubonye nyine abo twazanye nyine kiciro twazanye twamubuze turi kumwe kandi n'abasigaye nyuma twarababajije cyaranze
aibweho yagiye ntano ntashakiye tutashakiye tugenda dushakira no mu mashyamba ngo turebe ko yaba yarapfuye baramujugu nyuma yewe ntano tutashakiye ariko tugeze aho turaceceka turabyihorera na papa we rero aza kwitaba Imana nyine nuko nsigara njyenyine mu twana dutoya nuko nsigarana nabo ngaho ndaharirwa ndanyukirwa nakuri kuruwa ruje nagiyeyo rwose ndashakisha ndahe
igihe Prosperi Kayihura umubuze turi mu kwezi kwa karindwi sinkubaza amatariki murimo murahunguka mugaruka mu ngo zanyu umwana uramubuze
ari mu kwa karindwi
nta muturanyi wabonye hafi witabaje nta ninde muntu wabwiye
nta muntu wamubonye pe icyo gihe se ko hatari hakajyaho n'abayobozi kwari abavuga n'abantu b'iwacu ko benshi bari baragiye Kongo no abantu bose bari baragiye Kongo twe twagarukiye ahantu bita mu mataba mu Ruhengeri hitwaga Muhengeri abandi baragiye Kongo baje 1976
none se ubwo buyobozi bushya bwariho icyo gihe
bwaje nyuma mu byo mu kwezi kwa tumva ubuyobozi bwaraje ari mu kwa 9 ubwo twatangiye kugira umuntu abantu batuyobora ariko nabyo bitari cyane ukabona bidafashe yewe byaratinze kugira ngo tubone abayobozi bifashe
hafi aho nta hantu hari nk'ikigo cyakira abana badafite ababyeyi bari bonyine
ntacyo ntacyari gihari iwacu ntacyahegeze byaje nyuma biranahava ariko ntacyo ntacyari gihari icyo gihe
wowe iyo utekereje umwana wawe wambwiye uti Kayihura uko nari muzi yari umwana uzi wabo ushobora kwizana kigeza mu rugo umwana w'imyaka 12 yijyana ku ishuri yakitahana hari uburangare yari afite ku buryo yaba yararangaye
ntabwo yarangaraga nubwo yatsinze ikizamini cya seminari muri uwo mwaka dufatanya na padiri kumushaka biranga rwose
hari banyirarume na banyirasenge na banyina wabo yagiraga
bari barabishe nta bari bahari wacu nta hari hahari ehe nta hari hahari ntago yari kujya yo azi ko bapfuye
yarabizi ko batakiriho
eh
nta bantu utekereza yenda bakundaga gukina n'abana batoya ari bakuru kuvuga uti yenda yakurikiye umutoza kanaka niwe bari kumwe
ntacyo nakubeshye nahebye n'inyo nahebye
iyi myaka yose 28 ishize utazi irengero ry'umuhungu wawe Kayihura
kandi sinjya mpagarika ngo mbure yarapfuye yeye bari kutihambira sinjya mpagarika umurambo we ngo ngubone
birumvikana igihe cyose utarashyingura uwawe ntabwo ikintu kirangiza ugomba kumva ko ariho kugeza igihe uzaba wamubonye ukamwihambira utamwihambiye nabwo uzakomeza umureke itararye ryake utekereze ko akiriho nta kundi kuntu wabigenza ariko dukomeze dushake niba umbwira ko banyirasenge na banyina wabona basobo batari bakiriho kugira ngo numve ko umwana ashobora kuba ariho yanyarukiye
oya ntaho se banyirasenge se nasenge ko yaratuye uko mahafi nabiyoberwa nawe ntaho yagiye ntawe sinzi uko byagenze
niba umbwira ko umwana wawe Kayihura atari nkubaganye ko atari inzererezi ko
ntago yakubaganaga na rimwe
ntacyari gutuma adataha
baramutumaga akagenda akaza akazira igihe ntabwo yari umwana ushira isoni ntabwo yari umwana ukubagana cyangwa urangara oya
kugira ngo umubure ukebuke inyuma usange nta gihari wabibonye ugeze mu rugo wabibonye ukiri mu nzira wabibonye wabimenye ryari
twabibonye nyine kuko twagendaga abana bamwe batoya tubazirikanya n'abandi
yego
ariko we ntabwo twamuzirikaga yari mukuru namubonye twabibonye tugeze mu rugo abandi bana bari bananiwe twari twabasize no mu nzira ahantu bitikayenze kwa bene wabo wire ati njyase nsigara turataha ariko ntabwo yageze imuhere
ndimo ndatekereza ahantu Kayihura yaba ari n'uwaba waramurembuje n'icyo yamushukishije kugira ngo amugumane nicyatumye
nta hantu tutashakiye na padiri mukuru rwose yari n'umuzungu mana yanjye yabimfashije mo turamubura
muramushaka muramubura reka dutekereze ko Kayihura Prosper akiriho niba ariho ubu ni umugabo w'imyaka 40 akaba akumva yenda nawe atazi kuriho avuga ati ababyeyi banjye bashobora kuba atakiriho yarakoze ubuzima bwe nkunda kubivuga kenshi wasanga muturanye ariko muturanye aho ngaho aba yarahageze ariko ashobora kuba ari ahandi hari abavuga bati sinzana hasubira iwacu nta gihari niba atekereza ko namwe mutakiriho icyo gihe byatuma nta ataza kubashaka ibindi ntitubyibaze niba umuhungu wawe Kayihura akiriho akaba kumva niki wamubwira
ewe namubwira ko mukumbuye namubwira ko abavandimwe be bakimwibuka bamushaka ewe yasize ari ubwana butoya none babaye abagore n'ababyeyi bafite abana bangana nk'uko yanganaga ewe bamushaka cyane turamukumbuye
Shaka gasaro kawe muzakabona
mazerero
Shaka gasaro kawe muzakabona
wikikintege
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Hari nundi mwana wabuze
Namubuze
Uwo mwana wundi wabuze wamubuze te yagiye
Uwo mwana namubuze 98
bigenda
bise Uwo mwana twamutumye Kigali. Yari afite imyaka 15.
Mumutuma Kigali, mumutuma peteroli, mutuma.
Twamutumye ku wundi muntu. Wari utuye mu cyaha hafi. Ndetse yavuye mu rugo yigabye.
Yego.
Ari burare niko byari biteguwe. Agezeyo koko yagezeyo. Yagezeyo ariko mu kugaruka twaramubuze ntabwo twamubonye. Uwo mugabo avuga ko yagezeyo. Akarara mu rugo rw'uwo mugabo hari umwana abereye se wabo w'umukobwa ungana nk'uwo ngo yarabasiganye wajya ku kazi noneho ngo saa sita zigeze uwo mwana w'umukobwa aherekeza undi ngo amugeze ahantu bita ku Kimisagara atega imodoka ya tagisi yajyaga Nyabugogo kuko uwo mwana nawe yari akiri umwana aravuze ati ni imodoka itukura ntabwo twamubonye
uwo mwana yitwaga nde
uwo mwana wanjye
yego
yitwaga Mukazigama Paulin
afite imyaka 15
yarafite imyaka 15
uwo mugabo wamutumyeho yitwa nde uwagiye kukaza akamasigana n'undi mwana mu rugo yitwa nde
yitwa Simoni twagira umukiza
ni mwene wanyu
ni umukwe wanjye afite mukuru uwo ngo nuko mukuru watarari yarari mu rugo yaramaze kuhabyarira yarabyaye noneho na telefone zari ziriho ariko yadutumyeho umuntu atumuze nazohereze Paul namubatumeho
ku buryo kuva yurira iyo modoka itukura
ntabwo twamubonye uwo mwana dusabe niwe umuheruka wenyine
none se mubonye umwana atageze mu rugo birumvikana nta telefone zari zihari mwabimenye bitinze ko yatashye ariko ntagire mu rugo
hashize icyumweru ariko nkumva mu mutima wanjye ntafashijwe noneho nohereza uwo mukobwa mukuru nti ngaho ujya kundebera umwana mu cyaha hafi agiye bati se ntiyaje bukeye ntitwamwohereje badafite binibi ubwo Simonine nawe ubizi njye nabyo nzi ariko yaramuhakaniye ubwo twahera ubwo dushakisha ahantu hose pe turaheba burundu
uyu mukobwa wawe we Mukazigama yari umwana ujarajara yari umwana w'umutima yari umwana
umeze cyane rwose usere ikizamini cya leta nyuma nabwo turashakisha amanota amaze gusohoka nabwo turamuheba neza kandi umuntu akatubwira ngo namubonye munsi ya gare Nyabugugu ngo mu bagande bari bahari batekaga amaresitora twebwe twagiyeho tukamubura undi muntu ati njye namubonye sehashika akora muri nozi
yego
muri twatuzu dutoya twari matasiyo twababyeyi akabimbwira gutyo nahagera se hashika nkayicara nkazamara icyumweru simubona undi muntu ati namubonye umubiri gihugu ngo kuko abantu abantu ariko baba mubonaga ariko nta muntu wo mu rugo wamubonye undi muntu yongeye kumubwira igikundo mu midugudu yo kwa Rujugiro ati naramubonye ati duhuza amaso ati nuko akubita urugi ku gipangu aranyihije. Ari n'undi muntu wanyatse ifoto ye ndayimuha aragenda, yari umukobwa nawe ambwira ati rwose umwana wawe njya mubona ku mugezi, yarabonye iyo foto ati njya mubona aho tuvoma, ati amazi yabuze mu midugudu yo kwa Rujugiro. Yaragiye ifoto arayitindana ayizana yarafurikatse, nuko arambwira tumva ati uwo mukobwa naramubonye naranayimweretsa aravuga ngo arabazi, kuko twari turi benshi, hataravuga ngo arabazi ati noneho turayirwanira ati niko gusa gutya, atahambwira ngo arumva bakumbuye ngo ariko ngo nta mafaranga afite ngo igihe azayabonera ngo tuzabona azi. Kugeza ubu ngubu yewe inga ndebe iyo foto igihe yitwariye ubanza hari muri 99, kugeza ubu se ndabona uwo mwana w'umukobwa. Abandi bati yatwawe n'abagande yakoreraga, bati hari umugande yakoreraga wari ufite abana babiri n'umudamu yamujyanye ubugande, nuko nayo nabo bantu bagiye bambarira batyo gusa.
None se wowe kuva kuwakubwiye ko yamubonye bagiye kuvoma, kuva kwamubwiye ko yamubonye muri iyo midugudu yo kwa Rujugiro, wakuye ko yamubonye mu bagande, kuwa rutuye hafi aho hakurya Nyabarongo, kubera iki utigabye nk'uko yigabye wowe ngo ugende
njyayo? Urumva aho bambwiye hose njyayo, n'abarumuna be naraboherezaga mu gihanga nanjye nkajya aho ngaho. Yewe hari n'ubwo mukuru we yiriwe ahicaye inyuma y'icyo gipangu ahetse umwana bumwiriraho atabonye hari ukingura icyo gipangu nibura ngo arebemo.
Ndabyumva, komera ari unye wemere unsubize ibibazo nkubaza, kora ko ari utuntu ushaka kumva. Muri 1998 Urwanda ni igihugu kitangiye kwiyubaka gifite ubutegetsi. Wigeze witabaza nka polisi y'igihugu ngo babwire uti nyamuneka nimuntabare nabuze umwana, kandi bambwira ko ari aha n'aha? Ibyo byose aratarageza ku myaka y'ubukure, ufite uburenganzira bwo kumushakisha ukamubona ukamugarura mu rugo, ibyo warabikoze?
Ntabwo rwose nabikoze mana yanjye, sinari nzi ko n'umuntu yagarwa, ariko polisi ni tuyimenye ubu ngubu nubwo duturanye nayo tuyimenye.
Kubera ko umwana wawe ndashaka kuvuga uyu Poli na Mukazigama, ku mwana ajya ku hantu bakamuherekeza agataha, ariko kera bajyaga bavuga ngo Nyarugenge n'amahanga
ugendwa
n'abayizi, ushobora kuhagira ugasanga amatara menshi ayitatse ugashaka nawe kureba. Reka twibwire yuko uyu mwana wawe yagize gutya akavuga ati reka nanjye mbanze ndebe Nyarugenge uko imeze.
Niba yarayobejwe, niba byaragenze gute, ntabwo mbizi pe.
Ubu se ko hashize imyaka myinshi, imyaka 24 ni myinshi,
ariko sinjya mubura, sinjya mwibagirwa, mpora mureba. Yewe hari n'itangazo ryigeze guhita bavuga amazina ye yombi ngo ko yapfuye, ni hambere ni kera, ariko nari naramubuze.
Iryo tangazo ryahise kuri Radio Rwanda,
bavuga ko yapfiriye mu majyaruguru mu Ruhengeri muri Gataraga, mu Gataraga. Icyo gihe hari abasirikare bari baragiye Ikongo, barangiraga umugabo we ngo wagiye Ikongo, ariko ntiryane mwari mu kiga primere ni nkuru. Yari akiri mutoya, bavuga ko yasize umwana. Icyo gihe nirirwa naguye mu kantu, yeyo abana baje kurya saa sita, ntimuzi ko mukuru wanyu ngo yapfuye. Bati duha ibiryo twirire, n'ubundi yarapfuye, none se ubundi turamufite.
None se icyo
gihe yaje kubimbwira nkibuka uwo mwaka, ariko rwegaga mu wa gatanu.
Iryo tangazo ryanyuze kuri Radio Rwanda,
ryaciye kuri Radio Rwanda
riri mu bika ko yitabye Imana.
Ariko ni amazina ahuye Tori na Mukazigama.
Ni amazina ahuye, ariko ntabwo uzi niba ariwe koko. Uwo mugabo bamubikiraga wari uri muri Congo, amazina ye murayazi?
Wari waragiye ku rugamba, sinabifashe mu mutwe.
kora ko niwe wenyine bashobora kuzadufasha kumenya niba umugore we wo yarafite yarakomoka
ntabwo nigeze mfata izina rye mu mutwe mama bamwese ryeze naryo wapfuye gusa
warangishaga ntabwo mu muzi
ari
watanze itangazo
hawi ibica kuri radio gusa nuko ibikuri ruhandu kumva bikuguye mu gutwe
muri buku mwaka iryo tangazo ryatangukiye
kose umwaka nuhete nko muri kangahe we ko we watsinze muri 2003 oya namuga wo mbi bibiri oya urukika primaire nko muri za 40 nko muri 90 nko muri 2000 ni muri 2000 nko muri 2000 atari 2001 mwa
uko biri kose
rega turabarusha ma turabarusha
ntabwo ari ukuturushya ni ko kazi n'umuhamagaro nta
rwose
ndifuza kumenya uwatanze itangaza buka ku mukazi gama Polina yitabye Imana bashobora kuba bahuje amazina ariko bahuje amazina
ni izina gusa ryari rihuye mbese ni amazina ahuye ndavuga se uwo mwana wanjye yageze mu majyaruguru gute kandi bamubwira i Kigali
niba mukazi gama akiriho ashobora kuba ari i Kigali ashobora kuba aragiye i Buganda arajyanye n'abo yakoreraga ashobora
kuko hari n'umugabo wamubonye
yego
hari umugabo wamubonye wari umuzi ngo bahurira mu Biryogo ari kumwe n'uwo mugabo yakoreraga noneho ngo aramusuhuza ati usiko wanyu bakubuze no none aramubaza ngo se banshakiraga cyati bagushakiraga ngo ugiye kwiga no babazohereza yabandi rero ngewe ntabwo nzajya kwiga umva ukuntu ngo yashubije uwo mugabo none uwo mugabo wa bari kumwe akubita uwo nguwo aramwirukanka namutera imigeri batuva imbere nuko ngo aramukubita rwose uwo mugabo yaje arira avuga ati umugabo bari kumwe yankubise
uko biri kose mbere y'uko turangiza iki kiganiro kibaye kirekire by'umwihariko kubera ko ushakisha abana babiri wabuze ku buryo budasobanutse umwe kayihura prosperi wabuze mutaha muhungu kamugaruka mu rugo mu kwezi kwa karindwi 1994 uyu Polina mukazi gama nawe wabuze nyuma y'imyaka ine muri 1998 umutumye i Kigali akagenda ntagaruka ariko bigaragara ko ashobora kuba akiri muri Kigali yaba yarahavuye se akaba yaragiye ahandi ahasigaye ni ukumenya niba amazina y'uwitwa Polina mukazi gama bashobora kuba basangiye amazina bari barashatswe n'ushobora kuba ari umusirikare niba ariwe akaba atakiriho ariko reka dukomeze twizere ko dushaka ariho turasaba bumva ikiganiro Agasaro Kaburaga muri kano kanya umuntu wese waba warigeze gutura mu midugudu ya Rujugiro waba waraturanye ariho hose n'umuganda ufite umwana w'umukobwa akoresha umuganda bitavuga bagahindura amazina kugira ngo atazamenyekana ubwo azatubwira ariko se nanone nguhe akanya ariko noneho hano usigaranye amasegonda 30 gusa yo kugira ngo wongere usuhuze umwana wawe umubwire iki kuri ku mutima umubwire ko umushaka akwiyumvire
nibakiriwe turamukumbuye ari abaturanye ari nyina wabatisima ari abavandimwe turamushaka cyane kandi turacyatoyeho twari dutuye ntago twahavuye niba ariho rwose azaze tumubona
ndizera ko ubutumwa bwawe abwumvise kandi ubahirije igihe amasegonda 30 ararangiye madamu Karugema Rwonse rero ndagushimiye kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga ndagukomeje kandi ndaguhamagarira gukomeza gutegereza uwizeye icyo Imana iza kugaragariza ngaho ukomere kandi ugira amahoro
yego nuko urakoze witeka kurinda
Agasaro Kaburaga karabonetse
Voice of America.
ikiganiro agasaro kaburaga ni hano kirangiriye muri benshi mwanditse mu gitegereje kumba hamagara nzabikora uko nabibasezeranije kugira ngo hatagira uvutswa amahirwe yo gushakisha uwe twiyemeje kutagira uwo turenze umurongo ngo atambuke mbere y'undi birumvikana ko hari igihe gutegereza bimara igihe ariko igihe cyose wanditse cyangwa se unyuze ku banyamakuru b'ijwi ry'Amerika i Kigali ubutumwa bwawe buba bwageze ikambere turagutumikira hitiyise uri mageragere nziko ushaka umwana wawe w'umukobwa wagiye umureba mu mwaka w'1994 nine tuzagutumikira naho ubutaha mwari kumwe na Venus.